Yo, yo. It's a war, boys.
Hades,
Hades, Hades, Hades, Hades.
Yeah.
Tava mundi ngasiringi. Vapasto na te vapapia vandetere chivanga. Nomama tokusikuwa ne vachari vangine manga. Tambula mvimbi bangu tuwa nikanga lukwe kuanga. Mene kamba mubaibu ela usanga tuwanga. Kwa wakafina jirongi tokupo kuhisiki nuunga. Nimba mkupulia musa mneza kitane nanga. Nengala kenda kujuba ame nukusika febanga. Sada mitane kuninga mwembe kandi misinga. Kilisika nyambuka kempungu mupanga. Nenganula maso gata kukuru ya tanga. Mwela tusia ni vachari wa fimu katanga. Mwela karu tumaro chino kwa ito watu tusaga. Jenuwe kubo zoliga uzoligero uunga. Mwendo sango mwala no kuito muka. Che, mungi no kuito muka. Che, che. Tava mundi, Yo, neno mukwano kwange semba kuchidonga ngali. Nina na yobu wengenda angalu jikere kukakari. Mkile ni teka mwaka wanga, nengkula kachumbali. Je, nengkula kachumbali. Mbira nga ngendo kola, jiku wa play. Njete ramanya amanti, kita sura train. Kwa mkini mkua, zinga mstreet line. Je, zinga mstreet line. Jiku maziri wala, saula mkaga na nine. Mwesina kukua mbawa dembe nga kule steady play. Kwesi kilozo vye somba, mwana siva fine. Mwana so problem, yela siri fine. Be uncountable like drops of rain. Yeah. Una banga vimba kukuwa kumanya li hai. Kala kubu sekse, nembuka mambu hai. If you were dead, my eyes, I wouldn't cry. Kupu nila kao, nenga kajenja kuchai. Kira bika kuru bisi wange, kutoke kubiai. Nenga vyo mwaji wa neva gentle, ama matai. Nemo novu sile queen, kubuko sisa zi wifi.
Badness, badness, badness.
Tawa mundi, badness. Yeah.